It's the lioness and a lion on that track. Wanadamu ulipanga lako, kumbe Mungu ana lake kapanga. Eti ntapata tabu tukiachana, somba na nipongaganga. Ni wewe tu na shida zako, mimbona huko nishavukaga. Utamaliza vipako, ushavunda mechunda. Na vitisho vya nini yako, umesha kufa makali, haina sisumako. Na utamaliza waganga na kuku, mi mganga wangu halali, mganga wangu Mungu. Nikupe pole, ndo basi, basi tena. Kilichotokea, sija kufa, sija umwa, na niko salama na don't care. Ulikosa hata huruma vya kusema taratibu, ulinifokea. Chombo ipo mikono salama, na kutolea uvivu leo nayongea. Na vitisho vya nini yako, umesha kufa makali, haina sisumaku. Utamaliza waganga na kuku, mi mganga wangu halali, mganga wangu Mungu. Nikupe pole, ndo basi, basi tena. Ndo basi tena. Ndo basi, basi tena. Ndo basi, basi tena.